caigo en gay, yeah. Kala nijere mumfereko, kani mumfereko. Mwina mutagundi tandi zako, mwina nawezi na kujitiki lako. Kumangochi, nikupita kumangochi. Nika muone ine kumangochi, kazi wabwino ucheze kachonji. Ine kumangochi, nikufuna kumangochi. Nika kumani na ye ine kumangochi, kazi wakalide ucheze kachonji. Mtune nikayusa 63 tenokia, phone yoti internet isigwira. Facebook, WhatsApp, usinka kwira. Koma mwake mubasi ndi kuimbira. Nina pesa kafoni katekino, kakipari koma kabwino. Muna relax chati apu ya bwino. Nditalo wa ndina pesa nkazi wa bwino. Koma kumangochi, nikupita kumangochi. Nika muone ine kumangochi, kazi wa bwino ucheze kachonji. Ine kumangochi, nikufuna kumangochi. Nika kumani na ye ine kumangochi, kazi wakalide ucheze kachonji. Ine ndina ngolo wa palace chati, ndina pesa hati yote la 350. Ndita hala na ndienga mafasti, vela ni macheza hatu wanale chonji, yeah. Ine hai, zina ndani, mali ya munanga iwenda tika ikoni. Oma kala kuti wati kumangochi, wandifu sananga yu ndati LCD, yeah. Kumangochi, nikupita kumangochi. Nika muone ine kumangochi, kazi wabwino ucheze kachonji. Ine kumangochi, nikufuna kumangochi. Nika kumani na ye ine kumangochi, kazi wakalide ucheze kachonji. Macheza atu wa mapitirira, pomweta kala antu wa madisirira. Akaona ni meneti kumachitira, zapafoni mpaka na kundi kurupirira. Kunja kuacha mwatuka bwanji baba, kuno ntendereka ya kumene kumama. Gati sindi yanga ama ndi chaida rami. Ya redisha ndi hanisha ndi yana ake amaria. Kumangochi, nikupita kumangochi. Nika muone ine kumangochi, kazi wabwino ucheze kachonji. Ine kumangochi, nikufuna kumangochi. Nika kumani na ye ine kumangochi, kazi wakalide ucheze kachonji. Kumangochi, nikupita kumangochi. Nika muone ine kumangochi, kazi wabwino ucheze kachonji. Ine kumangochi, nikufuna kumangochi. Nika kumani na ye ine kumangochi, kazi wakalide ucheze kachonji.